Waswahili wanasema ukishikwa na ushikilia, na mimi kwako nimenasa na naninginia. Mapenzi yangekuwa karata singenichangia, ama yangekuwa kirevu ungenipaga bia. Sina kitambi la nibonge la boss, kwako sihitaji faida nipe bonge la loss. Eti we pasua kicha nipasua nondosi, wajue kwako nimenasa na na hapa siondoki. Niwe mudumo kwenye chakula cha penzi, weka pembeni zege ito chakula cha mjenzi. Kukupata wewe kumenongezea mengi, hata nisipokura na shiba kwa raya penzi.
Wanataka tuwe sare kama senele, wacha tusonge mbele, wana force tubaki nyuma waombele. Basi washaki manda, tushariku ya biri toka jana, tusogeze vimada, tena wambie waje tushawaka. Basi washaki,
peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani, move your ballet like a snake. Peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani, move your ballet like a snake.
Usije badiliko kawa kama yule, nipige na libwata mami niwe msukule. Unakwenda kama unarudi yani mama mule mule. Kwa penzi lako mimi nitabaki yule yule na tia iligi kwa maji kidogo, weka mdala sini nami nije kwa nyodo. Nisugue mgongo unikune kidogo, acha rungura pembe mina bonge ra gogo.
Tena ngongong, nagonga mango tena ngongong, kwenye mgongong, nataka kupanda leo na usongo. Tena ngongong, nagonga mango tena ngongong, kwenye mgongong, nataka kupanda leo na usongo.
Peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani, move your ballet like a snake. Peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani, move your ballet like a snake.
Basi washaki manda, tushariki ya biri toka jana, tusogeze vimada, tena wambie waje tushawaka. Basi washaki manda, tushariki ya biri toka jana, tusogeze vimada, tena wambie waje tushawaka.
Peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani, move your ballet like a snake. Peperusha bende, kiuno dondo, zile move kitandani.
You drive me crazy.